mawazo singetokea, ningeongea nini leo? Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo? Imekuwa bora livyopotea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo? Kwenye barifi, nikukumbate upate joto. Baraka tuzae watoto, hey, yeah, yeah. Kozi laini mtoto sop sop, tumbora kuvali ya crop. Kozi laini mtoto sop sop, tumbora kuvali ya crop top. Fane sawa nini, we don't talk talk. Sitaki shovonisha blob blob, yeah.
Lala kifuani, sinzie umembeleze ni kuimbie. Nikimuta sukari ananita asali, lambalamba pipi kuku mwenye kidari, shepu ngangari na kuvunja kiti. Anifunika mba za upendo wake, menibeba mwana juu wakimponda sawa. Hawajui nona zidi kumpenda. Siku mwenye kimuamvua, tukivuavua, sema taji laze kwenye kifua. Unanijua jua na kujua jua, masaji ya mafuta nikikuchua. Wazilaini mtoto sop sop, mwana kuvalia crop top. Faima wa nini, we don't talk talk. Sitaki shobo ni shabo blok. Lala kifuani, kichuna lala usinzie.
Kalishu nyumbani ya toka
DJ Ray, DJ Ray.
Katili una nafsi una huruma.
Catalyst, Catalyst.
Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa, kawekeza mda mwingi, kumbe bure najichosha. Kwete wewe tulojenga kwa juhudi, umebomoa zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera, subiri lipone, bado naliugusa. Jera, tunatamani ukome, nipe likizo mwenzio. Jera, subiri lipone, bado naliugusa. Jera, tunatamani ukome, nipe likizo mwenzio.
Pengine ya mapenzi ya na wenyewe,
cheze cheze.
Ama pengine mimi ndo sina bahati, au pengine tu wangu ndo jazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapong'oa nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Kwa tamaa za mda mfupi, zibari umelitosa, kawekeza mda mwingi, kumbe bure najichosha. Kwete wewe tulojenga kwa juhudi, umebomoa zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera, subiri lipone, bado naliugusa. Jera, tunatamani ukome, nipe likizo mwenzio.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo ukasema nakupenda. Mwambie umepona. Alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu koko sioni. Penzi limetaradadi na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vai vai bui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisema tuitanga, we upanifukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one.
One number, one number, one number. nifanye nini mimi? Mana hata siamini. No, nilikula kiapo kungoje, ila bado haingia kilini. Mana shakula ya mini ya we.
Wait, hold on, hold on.
Sijui atafanye nini mi, mana hata siamini. No, nilikula kiapo kungoje, ila bado haingia kilini. Mana shakula ya mini ya we eh. Kwa mashogazo lichocha mafumbo, ngoja ngoja inanyumiza tumbo. Masiki numesha fata mkumbo, ya numesepa. Umeziacha swejeza na rundo, na unaponda yangu fupi nyundo. Etu na nguanga tajiri wa vundo, ndo chazo menkwepa ah. Na naimani tajijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano bandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia, wamekuteka weha ya weha. Simazi menele vya shiringi mepinduka. Kama usiporudi nitachelewa, kupona nitachelewa. Nitachelewa mama, nitachelewa. Kupona nitachelewa, kupona marathi ya moyo. Nitachelewa, yeah. Kupona nitachelewa, kasi wewe nitena. Ona, kupona nitachelewa. Nitachelewa mama. Saulisha ila moyo unagoma, unagoma. Asa kikumbuka zako methali na nahau. Japo nanyonesha dharau, moyo hauta kikoma, kukoma. Mwingine staki penda na usizani tanta kusahau. Oh mana, vita penzi lako tapigana. Nikiamini utarudi we changama. Mana siko saujue, kuki kwa ngurue. Kwa binadamu mchugu siku zote ndo naopatana. Ama unapenda minavyo lalama. Sijui nilipokosa ujue, ama lengo unyue. Minajua we langu fungu. Na naimani itajijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano bandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia, wamekuteka weha ya weha. Simazi menele vya shiringi mepinduka. Kama usiporudi
tendwa mapenzi sobitha dukanu kakanunwe anaeto andu anaipawa yeah. Penzi lako nila moto, nobody kala mipeta anijela oh, oh, oh. Penzi lako nila moto, nobody kala mipeta.
Straight to you, I'm all you need, don't go searching far. to hell, now we back. Look where we are. Yeah. This kind of love, no be by power. Well, tell me love. Like when you play, silly lily. Tell me love. Out of the league. When Toto and I'm only nine. Always wanna hit the road with me. Wanna be with me. Guess who's feeling you mean? Girl, this love and be real. Streets be military. Guess who's sticking with me? So till infinity. Finish me, I'm finity. Never leaving me. Never sticking with me. Better. I'm Toto physically. I'm a leg back.
Tazama, naiona dunia, wangu peke yangu tu. Jua, linapozama, giza likiingia, natamani nikuone tu.
DJ Ray.
Oh baby, ukisakata rumba, sijalewa na yumba, katapila limepomoa nyumba. Natamani nife nizikwe nawe. Shida na raha nawe. Niwe nawe. Mwenzako nimepata na homa. Umepasua ngoma. We baba ninoma. Akili imesita imegoma. Mwisho wa reli kigoma. Usinipe vyote mimi utaniwa. Kwayo roho yangu. Oh baby. Usinipe vyote mimi utaniwa. Kwayo roho yangu. Oh baby.
Nishaharibu koki ya mapenzi. Acha nilowe. Pacha wangu ni wewe. Tuna machi sare sare. Nitazuru na kurini na penzi kwa ndumba na chale. Tetele nipe mchele mzoga wake mwewe. Oh, basi nikabidhi. Oh, moyo sitopunja wala kupima. Ayayayaya nishika ganzi. Na kichomi kuchoma mwili mzima watetema. Baby, omete Kenya ngoma. Mama, ngoma, mama. Akili mesita nimegoma. Mwishu wa reli kigoma. Kigoma, kigoma. Oh, 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 baby.
Usinipe vyote mimi utaniwa. Kwa hiyo roho yangu.
Make out time lady. Kabla kuja kucha my lady. Nice na daddy. Ukisimama kwa kucha my lady.
DJ Ray.
Make out time. Make out time lady.
Yuga sukari.
Nice na daddy. Ukisimama kwa kucha my lady. Nice joto sio joto baridi sio baridi. Na kuwa katoto, katoto, unavyo nifariji. Hizo bingili, bingili, mpaka chini. Na kupa pingili, bafuni, kabatini. Bebe lako timbuli, timbuli, lakijini.
Wendo nankosha. Wendo nankosha.
Uminka.
Wendo nankosha.
Uminka.
Wendo nankosha.
Now Bebe ni pete na kimoko Kisheti Ninyo na chai Wakusela kusema wanoko Ni peti Iwe ni shai hey. Bila era zizi na isi ningenye kasana Nataka ni kutoe baby Copacabana Ila era zizi unajuaga kwene kabana Nataka ni kutoe baby Izo bingili bingili mpaka chini Nakupa pingili bafuni kabatini Bebe lako timbuli timbuli la kijini
Wendo na mkosha Wendo na mkosha Wendo na mkosha Wendo na mkosha
DJ Ray
Wendo single Amosha wa hiwa
Vibes party mixtape
Wendo na mitindo Kama rozi hati nto Shafuni hizo timpos Azijani acha salama Mama Ulivyo simple Aujapaka tamaskara
Sinasema ee kivesi Anata pimpo Defu yake shingo Juno kama city ya Lincoln Macho yake kama ya chingo
Cause you're beautiful Mama Minogo tujua Ane Tuona, ane, uwe na tufaa, ane, uwe na tupenda, ane Cause you're beautiful, mama Mama umatujua, ane Badai tuona, ane, uwe na tufaa, ane, uwe na tupenda, ane
I guess I'm in love,
I'm in love,
in love with you
Mlambisha, ananambia chumbeza Eti nime mlambisha Eti nime mlambisha Eti nime mlambisha Ananambia chumbeza Jena nikizidisha Ananambia koleza Nikitaka kusitisha Ananambia ongeza Japo imethibitishwa Ila itampoteza Ikipanda ni bala Ikishuka na hatari Asije pata madhara Akaiko sana hali Lata yake msala Shira ya kizanzibari Na misi mjimi wala Akitaka nampa Aisukari
Nampatia
sugar sukari
Nampatia
sukari
Nampatia
sugar sukari
Nampatia
sukari Sugar supari
Nampatia
sukari
Nampatia
sugar supari
Locally accepted and internationally recognized It's DJ Ray Ray K.A. The Catalyst
Na kilianja Ju mjasi fanyi ajisi Na mjasi aja Ju jana vitanga wisi Baba chanja, baba chanja, Chukua vyote, chukua Vitafune ganja, ganja, Chakua mwaya, chakua Ujibusti na karanga, Tuliza na kitumbua ila Jiadhari na majanga, Usije ukaugua mana Ikipanda ni bala Ikishuka na hatari Asije pata madhara
Let me give it just to you. You tell them Abba for the
first time.
Abba! I've been counting my blessings. When God said yes.
man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu kikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurai. I take myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, they drinks to refresh mind. Waiter, waiter.
Okay, waiter.
Waiter.
Wasikilize. Wape mitungi hakikisha wamalize.
Vibes party mixtape.
Waiter. 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 Ongeze another round. Waiter. 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 Nataka another round. Waiter. 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 Ongeze another round. Waiter. Waiter. Waiter.
Rockin' your party. It's your boy, DJ Ray. Ray K.A. The Catalyst. Catalyst. Now you know.
Chupa inakata, chupa inarodi. Moto moja baridi hakuna story. Chupa inakata, chupa inarodi. Moja 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 baridi story. Chupa inakata, kata. Chupa inakata, chupa inarodi. Moja moto moja baridi hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. No kispendi when the plan is I'm a good. Don't look it hapana, na enjoy na jichanganya. Kikutana marafiki tabia za fanana. Na stukia shakwa usiku sana. Kiri na niambia kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msichana na mletia za ujana. Kumbe na nijua bana shit no pana. Na una nyota nyota shanza kuchanganya good. I gotta go, want to know. One for the Lord. Waiter. Waiter. Okay, say another round. Waiter. Waiter. Waiter.
Kwanza na mwomba Mungu iwe kweli. Nipate wa kunipenda. Aniridhie kumoyo. Oh, oh, oh. Niepushe na matapeli. Wale wakula na kwenda. Mimi nimeumbwa na choyo. Kondo, kondo, vita yangu komando, mando. Michepuko iweke kando, wasinibie. Kama niki,
kama nikimpata. Kama nikimpata, kama nikimpata. Tampeleka kwa mama.
Nini kwa mama kate.
Kama nikimpata, kama nikimpata.
Mama yake na jeshi.
Tabia, sura shepu vina changia. Msafi kutakata, kifuani pawe dodo. Tena awe anaturia. Yani asiwe kiuka njia. Anipe na chotaka, kitandani kwenye godoro.
Tena na ahidi, nyumbani tarudi mapema. Bahati mbaya nikichelewa, nitasema sore. Chema, na manisha sitokongewa. Wana wasi nichore. Insta kufollow warembo kawaida. Itabidi azoe. Sio maswari kankonida. Sipenda gima yowe. Kondomu akikuta mfukoni. Asiulize za kazi gani. Simu nikapokecho. Asiulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online. Unachati na nani. Sasa mwizi arobaini akini fuma one tutani. Kama niki.
Special someone with it to make you smile.
We could dry all of the tears from your eyes. Everybody need that special love.
Vibes Party Mixtape.
We go always hold your hands. We go there with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling when they give different healing. One we go there for you. The one who go bubble you. We go love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need. Not the kind love where you need. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody.
Yeah. When I look in the mirror, I see you. I feel you inside my heart, girl. Everybody, everybody needs somebody. Just to be happy. The one in all this world. There's you, my angel. Now I need power, temptation. Oh, oh, you're my angel. You're my ring, oh. Uvi macho macho. Kisura katamu kama pipi. Nikuite sweetie, naumwagi kaunyagoni. Penzi makida tucheze mdako, kibaba baba John. Usiku pipi, ukesho kilamba koni. Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah. My baby,
koroga.
My sweetie,
koroga.
Nikupe tuzo mapenzi viti,
koroga.
My darling,
koroga.
My sweetie, koroga. Zako itani uwa bibi. Penzi lipo umbo mbaba ya ni sawa, sawa,
sawa.
Usini umize uba nikani vaba nkawa chawa, chawa.
Kambando ingia insta ama snapchat utaona mamiji weka vimoji vifilter visura vyao vimenona manavoje shabe duwana za makeup wezi pita bila kudabo tap vima uwa uwa wanavyo chisnap wanatukomesha status whatsapp we masepe to sex hairini woya sex hamisa mobeto sex lulu diva sex mama cookie sex. Yoketi mwekelo sex. Elizabeth Michael sex. Yaki wapa sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Kuna wanaofaa mawiki na wanonyoa viduku duku kinamba lulu na gigi kuindalini na zuchu zuchu. Iyo miendo akitembea kama wanakanyaga tope. Fiuno vimewalegea kama wanapiga yope. Tanashadona sexy, Vera Sidika sexy.
Ulivyo jitake kama mai, yani we ndo mauma. Nitambele wa kushangae, I'm proud of you my woman. Nishogo pie, kwani ye ndiye wa moyo pa mbio. Na kyo meki na mkia wa fagio.
Make your man wah 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 wah, woman why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi yadanganya usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesare. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa
brenda. Nibu mamae, yani wendo mauma. Itambele wako shangai. I'm proud of you my woman. Nisho gopie wani endie wa moyo pambio. Na kyo meki na mkio wa fagio. Oh, oh, fagio. Fagio. Oh, 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 oh.
She says she don't wanna leave me lonely.
Vibes party mix.
She like the way I know how to control it. When I'm wrong, I know how to say sorry. I tell her, baby, you know me better, so please don't worry. Hey, she like my swag of gold, I'm young. Yeah, 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 yeah. And I know how to play with my tongue. Oh yeah, my baby, she don't need it, my paper. She got her own, she got her own. For my baby, I go be an attacker. She's not alone, she's not alone. Ah. She do, she do, she do. She do, she do want nobody. My baby, she do, she do want nobody.
One time for my baby, two for my baby, three for my baby all night. One time for my baby, two for my baby, three for my baby all night.
She like the way I call her my baby. I like the way she move on my baby. Tell me, baby, yes, I'm ready. I gave her everything, now she's ready. She like the bedroom, she like the view. I love the shape, no way, don't I do. Beta, beta, beta. She got me sweta, sweta, sweta. Anataka twende Serengeti, Zanzibari, Kilimanjaro. Anahamisha pale nilipozoe. Anataka kweka kwenye mtaro. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do want nobody. My baby, she do, she do want
nobody. Idolizer.
Nimesadikia wahenga, penzi lina raha yake. Mzigo kwa tenga, mfacho mtu chake. Ndenga nimekatwa ngenga, umatemate. Najinyenga nyenga, mao 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 tate.
Uwaga sioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindima.
Yala, yala, yala. Yala, yala. Yala, yala. Yala, yala.
Yala, yala.
Yala, yala. Yala, yala. Yala, yala.
Zito.
Yala, yala. Yala.
Simu ashiki na kishika anauliza nani mwenzangu. Mara nakata namaliza foja. Anajisi madada, eti amepanda bei, kunifanya nonoja. Tumisha meseji mara mbili mbili anafungua na soma majibu hayarudi ila kwa WhatsApp peji zaonyesha titi mbili kujifanya jaona ili mradi kusudi na kunidhara
ningia ningia
niona anajishebedu
ningia ningia
hata nikimwita kiana
desia ningia.
Sina mda wa kudeka. Mapenzi yashani piga chenga. Kizenguwa minasepa. Nataka usiku moja niwe. Nipegeje hadi chei. Ila mapenzi niwe. Oh, ahae. Nataka usiku moja niwe. Nipegeje hadi chei. Ila mapenzi niwe. Oh, ahae. Nikote pe kama chipsi zege. Usiku moja niwe. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja niwe. Nikote pe kama chipsi zege. Usiku moja niwe. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja niwe. Ninataka usiku moja niwe. Usiku moja niwe. Ay, we. Usiku moja niwe. Usiku moja niwe. Ninataka usiku moja niwe. Usiku moja na we, daddy yoko, hey. Usiku moja na we, usiku moja na we. Nina chekecha, na cheketu, pa. Na chekecha, na cheketu. Nina chekecha, na cheketu, hey. Nachekecha na cheke tu, mina chekecha, na cheke tu. Nachekecha na cheke tu, mina chekecha, na cheke tu. Nachekecha na cheke tu.
We, nataka kujaribu, jaribu vitu. Usijaribu drag, takubadilisha. Utafungua moyo mpaka madirisha. Na kuona kwenye macho unajitamanisha. She came for one night stand. Asubuhi amevaa shati langu apige stories za maisha. Ameomba kuonja kanogewa kawaruba. Hataki kuondoka kiondoka nataka kuja. Amezoea fegi kakutana na mjuba. Kashambia msuba na mchanja mbuga. Anawashwa na mkuna natoa kila huduma. Anawashwa na mkuna natoa kila huduma. Chanja mbuga. Anawashwa na mkuna natoa kila huduma. Nafumua na fuma. Maneno na mungunya, mungunya na guna guna. She wanna take a shower kama kawa ni kutuma.
Niko tepe kama chipsi zege. Usiku moja na we. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja na we. Niko tepe kama chipsi zege. Usiku moja na we. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja na we. Minataka usiku moja na we. Usiku moja na we. We, usiku moja na we. Usiku moja na we. Ninataka usiku moja na we. Usiku moja na we. Usiku moja na we. Usiku moja na we.
Stamina, memkale. Leo silewi nina kunyo kwa machale. Waite wa masaki, waite wa tandale. Wambia tulo gani mana wote tunachale. Nina kibunda kwa yo flesh sina wasi. Na siyo bili nalipa mpaka visasi. Kini kuta kaunta kambali we mwiga. Mana paka pombe nalipa kwa namba nida. Usijifanya unanijua unazingua. Mimwe zako hata vyo unazibua na akili wewe. Usijifanya unanijua kwenye mfua. Kwenye jua na pambana na kusua. Kasi yako kukoni pamba na ndinga. Ukipewa demu unatako pewe na kinga. Siti na shida zetu tusikize sako kwa nini. Embu weta shusha bapa watu wanguze maini.
Nataka nilewe mpaka mibebe. Mama dede mpaka mibebe leo.
Na gisa ngisi naeleweka. Na nikenda ghetto wasifui na loweka. Kama ni pisi unaipa fixi unaiteka. Yani fulu makisi unaimix hadi inacheka. Kuna demu analeta mawenge. Anasema swezi gemu itikisa minyama uzembe. Mwambeni so kinyonge hapa samba tatu bila. Kila mechi hatriki huwa naondoka na mpira. Bamba tu bamba yani chuma kwa chuma. Hata kingia chooni na umfata kwa nyuma. Baa zaidi tuende ghetto nikute simba na cheza. Kianali nitakula jicho mpaka libaki kengeza. Kasi yako kukoni pamba na ndingi. Ukipewa demu unatako pewe na kinga. Siti na shida zetu tusikize zako kwa nini. Embu weta shusha bapa watu wanguze maini.
Nataka nilewe mpaka mibebe. Nasimama dede mpaka mibebe.
Kweli umefundwa unyago. Mungu amekupea you to find no. Baby ama kweli umefundwa unyago. Baby ama kweli umefundwa unyago. Baby ama kweli umefundwa unyago. Mungu amekupea you to find no. Yeah, na vichuchu towa beli, uko nyuma minado. Nyonga inabembea, yeah. Yala baby, gon' take me ayo. Nakuwa katoto yayo. You're my desire.
Sanipe zambi gando, nani ngedere. Viuno mgando, nani segere. Kufute kando, kutumishe pembere. Nenyeshe mamu, kwa tikisaje wezere. Saipekete, ipekete, 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 ipekete.
Baby show me, I wanna see you dance.
Ipekete, 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 ipekete.
Baby show, baby show. Shod, vile ulivo machachali. Baby show, baby show. Shod, unasongaje ugali. Baby show, baby show.
Jordan, mambo ya kizanzibari. Baby show, baby show, Jordan, kama weni pisikali. Mwembamba amunene tuoneshe manding. Soda. Changanya masebende, chakacha bowling. Kwa chini itekenye, wawawo ngonging. Ngongingo, nipeza migando. Nani ngedere, viuno mgando. Ndani segere, kufute kando. Kutumishe tembere, nyoneshe mambo. Kwa tikisa jeweze. Sari pekeje, ipekeje, ipekeje.
Kata, sister do natoa mimba utaki kuza. Una kesa ba, nyumbani mke watoto analala nja. Uzia panda unavunja nazi, unaloga wenzako asipate kazi. Mbona ipo wazi, unakwenda kanisani kutafuta manzi. Mungu anakuona ukiwanga, Mungu anakuona ukidanga. Mungu anakuona ukiwanga, Mungu anakuona ukiwanga. Mungu anakuona ukidanga. Hata ukienda kwa waganga ukiniteka na moja moja. Mungu anakuona ukiwanga. Mungu anakuona ukidanga. Hata ukienda kwa waganga ukiniteka na moja kanga.
Mungu anakuona
ukipiga piga mkeo na moja ndani unayaweka kwa mitandao. Unatoa na roki za cheo, unatembea na mtoto mdogo kama mwanao. Wewe ni mchungaji, na unakula kondoo. Mkuu wa dini msikitini, unakula kitimoto. Una mke una mchepuko, unalala kwa mlupo. Ayayaya, kumbe na wewe upo.
Pesa hizo unapenda kubenga.
Nileteni pisi mnao iamini. Leo nataka lale na mimi. Wanangu vipi, mbona bado mjaagiza?
Tunakusikiliza bosi, maliza.
Okay waiter, wasikilize. Wape mitungi hakikisha wamalize. Kuna demo anajifanya yuko busy.
Tunamudu bosi, mbona hizi.
Unataka nini sema? Wale timeja. Unataka nini sema?
Kamenipekenya, kamenigusa kunako, kunako. Kanipekenya, kamenipofua macho, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kanipandisha midadi, nikimuona beki ya zipadi. Moyo mpasuko radi, papigo mbio bila ya idadi. Jepula kela nikiminaji, mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa kiasi chaji, atapa tapa kama mfamaji. Teke tekenya,
tekenya.
Kani keke tekenya,
tekenya.
Aminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Aminigusa kwenye kwako,
tekenya.
Yani mara uko mara hapa,
tekenya.
Kamini tekenya, tekenya katoto. Kamini tekenya, tekenya katoto. Kani tekenya, tekenya katoto.
Money boy,
tekenya, tekenya katoto.
Nikika tekenya, kana tetenyeka. Yani, kana cheka. Nikika tekenya, kana tetenyeka. Kana cheka cheka. Kenya, kana tetenyeka, yani, kana cheka cheka. Kameni tekenya, kana vitetemesha. Mwami kitonga sekenke na sereleka.
Tekenya,
mikono juka na mabago.
Tekenya,
upepo suku mangalao.
Tekenya,
ukizungusha mama na pagao.
Tekenya,
adibiri kala mwaga kahawa. Ukikaati, kakigugumizi. Masai kanipadawa nisha tafuna mizizi. Wanigaatisha, kichizi chizi. Yani natapa tapa na shindo kupiga mbizi. Pinda mkongo, ukunja mikono, tuende taratibu kama kono kono.
Kukukishingi,
shingi,
kukukishingi.
Kama
mambo zikagoma kwenda
kishingo shingo kukishingo
kizombe ninatoka milenda
kanitekete Kenya Kenya kanitekete Kenya Kenya amenishika kwenye paja Kenya namtaja Kenya tekete Kenya kanitekete Kenya Kenya amenigusa kwenye kwapa Kenya yani mwana wa Kenya.
Kila nikitaka kwenye line bila bila shuwaini kwake nimelewa kama waini tila lila hako fanyo. Kila nikitaka kwenye line hako fanyo. Kila nikitaka kwenye line bila bila shuwaini kwake nimelewa kama waini tila lila.
Yesi simizi na migegedu tunagegeduana. Nilivyo sina chis, tajiru wa mbegu na mwonga na mwana. Baba mdenge mama msalamu, unolake la kurithi. Kafunga tenge mwali chakaram, shetani mwana ibirisi.
Ipu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, kuna kirungu, usikamate utawaita wazungu.
Babu mkuna nazi, kachota makishi nani, na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani
ogogogogo mtoto anadaka kuikipa dunia ile
kwa beta
tena kikata nai
kisa acha kucheza
koko
unavyo baby
koko
unavyo yo
koko
leo unyeshe
koko
acha kucheza
koko
unavyo baby
koko
unavyo yo
koko
leo unyeshe
mesha dengo dengo baby dengo dengo venga dengo dengo deka dengo dengo wapone
kanifondala migo anataka nipite peku kundo chinyu anifikishe kwetu
emo
tamura dha kitumbua rojo ya embe kibada
kibada
odari kunengua miuno ya ushubwada
shubwada
nyuma kalista sambua kafungasha mitabwada anavyotafuna mua kakivogoyo dada
katoto kama inaini kapwana kukapandizi banana na kapeleka kwa mama
mama mama Dangote
kama kuku tokimisana kanaibuka kanazama kamuli kana balana lana lana lana
kazoti
apa mtoto anadaka kulikipa dunyani
na wabeta
tena kikata na ikikisa
baby haja mchesa
unavyo baby unavyo yoka meo aunyeshe
baby haja mchesa
Go.
wajuze wenye vimaneno maneno wapunguze. Moyo wako ni utulize, yao tusiyajali tuyapuze. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali zao. Wenye chuki zao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali zao.
Tumbanga tutu elimu. pesa utakavyo, mashuti karonado, wenye kulewa wapo kwa do, mziki upo kwa ro, najionaga komando, ukonga saipo ju, mini nacheza ju.
I no more, kenga mainuka,
I no more,
sivunje mgongo,
I no more,
ndondo,
I no more,
ndombolo,
I no more,
ndombolo ya sono,
I no more,
wanime unacheza ju.
Seza ndomboro, tena kainama itatoka tumoro. Lomo zito mina babaja,
mina babaja,
mimi na babaja. Lomo zito mina babaja,
mimi na babaja,
wezenu mina babaja. We unachezaje?
I know more, mainuka,
I know more,
sivunje mgongo,
I know more,
ndondo,
I know more,
ndomolo,
I know more,
ndomolo ya sono,
I know more,
wanime unachezaje?
Baby, oh my God. Baby, nipe more. Shaonjesho, nipe more. Wani usharo, meshinda umewine. Ukinipa uchoki na juliza, we mtu wa mama shine. We unacheza je,
una mainuka,
I know more.
Sivunje mgongo,
I know more.
Ndondo,
I know more.
Ndomolo,
I know more.
Ndomolo ya sono,
I know more.
We unacheza je,
I know more.
Accepted and internationally recognized, DJ Ray.
Yes, she.
Shindana na simba, washindane na dango, wakati bado makinga, nie maji wao
wa ulizo wamesikia,
wapi,
panya kula paka,
wapi,
kasema wamesikia,
wapi,
kibogo ya wakangata,
wapi,
wambie chocho,
ili chocho watu wa wapitani,
wambie chocho,
sema fioko tulianzi shevaji,
na washusha, na washusha, na washusha, na washusha,
tumewapa nafasi kidogo wameanza kuleta zalau
shusha.
Wameshika Vicente kidogo na kandia paka wadau
shusha.
Wamejisahau
shusha.
Wanaleta zalau
shusha.
Minapiga korabo na simba wewe kapige na nyau
shusha, shusha.
Nazidi kushusha mangoma paka waseme
baba ni noma
na bado nitawapa homa paka waseme
tumesha koma
maneno tena vua choma paka waseme rudi Kigoma na wamesha meza ndoano paka wateme
shusha
na washusha
shusha shusha
na washusha
shusha
na washusha
shusha shusha
na washusha
Chapa,
chapa,
tia bakola,
chapa,
awona adabu,
chapa.